it is up with you.
Weni beautiful queen unapendeza kwa madela na sio kimini kweli koko nimejata kama nime smoke doliza ganja ujipodwe kwa wanja usti tunakimbiza bisho wanaomba visa ndene ya mboni za mchecho umewakimbiza una macho mazuri kama umekula kungu na isha umezo na mapenzi usini tese moyo kama wakina flani unangaka mama dini umeni piga pini zina mtoto wakibantu sio namba tatu wani namba nane come to me baby
turu 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 unanifanya moyo wangu bagawe turu 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 unanifanya moyo wangu chachawe Zaina 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 Zaina
My sugar banana, my sweetie hattie, my sweetie potato, walo mpaka kesho, kwako, bado ni pogo, napagawa na mikogo, na sio mkorogo, we, uwazuli la walidi, unanistiri wakati wa baridi, wanasema sinipende, cause me malaya, potezea wana maneno mabaya, na kuita baby wana kuita maraya, my heart we queen is so mbaya, ukiwa mbari na mizi sauti yako, na misi pozi zako, na misi pozi zako.
Yeah.